number one. Body sa Tatunta zifuta akama pesa ntatafuta vipi kusupe no kwa that wamea kama naona wakirisuta niko wapi amemkuta mimi nitapokuwa sio tena wako kwa that mapenzi wanosema mapenzi amezaliwa Tanga na hisi wanakosea bibi wangu wanamonea baby taratibu machofumba sikio la kushoto funga nibakishie la kulia kuna kitu nataka kukwambia nisikilize wapo nyumba nime zako nikipata mavumba nitakuja kukuchumbia utengeneze familia nina wewe
kama taweza kukwacha
oh no no nasema sijui
hii naweza na mwache sijui kama taweza kukwacha
mzuri wako mshinda baby wangu yuko wapi oh yuko wapi anaijua thamani ya pendo langu yuko wapi nauliza yuko wapi ama mimi nimesha date na wangapi yuko wapi oh yuko wapi yuko wapi ni more anenijua mimi hakuna wengi wanakuja kunichuna wakijua kwamba pesa hakuna mara tanuna na kisa hakuna mapema pema mapenzi wanosema mapenzi amezaliwa Tanga na hisi wanakosea baby wangu wanamonea baby taratibu machofumba sikio la kushoto funga nibakishie la kulia kuna kitu nataka kukwambia nisikilize wapo nyumba zako nikipata mavumba nitakuja kukuchumbia tutengeneze familia nina wewe
kama taweza kukwacha
oh no no nasema sijui
hii naweza na mwache sijui kama taweza kukwacha
sijui kama taweza
naweza na mwache
Feels like I'm falling in love for the first time I've never seen love like this before.